ebizezi by'amaso omukwano yandaga ekkubo simanyi gye ndaga n'olugendo lwa wala n'atuuka buli bwobulawo bange alwazizza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeeme n'ogikakkanye ntawanya obalimiranye ebirowoozo bimumanyi lwendimulabako emitima girica yananazako bwomu nga yeze bulamu we gyali kimanya alibeera omumwati ng'asuubira munyo omu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe sunga omwoyo gwa kalosa kasufu pambatira mperekera ontusa alibeera omumwati nonyoyo obalungi yekombesa oyo wagonjebwa apewe ettaamu linene sumulula yansobola terya wakana ye busobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo lwendimulabako emitima girica yananazako bwomu nga yeze bulamu we gyali kimanya alibeera omumwati ng'asuubira munyo omu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe sunga omwoyo gwa kalosa kasufu ambatira mperekera ontusa alibeera omumwati nonyoyo oli kibuyagere abalabe ababanchunya obamaze zitowererwa ebinumba naye lwose bapeuse sange babole wamuneta omutonzi yabakunyemu ngakkiriza kubeere ogwoluberera batira mperekera ontusa alibeera omumwati nonyoyo kimanya alibeera omumwati ng'asuubira munyo omu anawanirira omutima gwange